Kwanza una kasoro, you wanna follow, baby utaniwa. Ulivo pisi kali unatadoa, mami utaniwa. Ivi baby umeumba umeshushwa, mami utaniwa. Karangi kako shiko mi baby pemino, mimi utaniwa. La 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 la, mami utaniwa. La 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 la, a new one. The way you touching me, make me kiss you, baby. Ma, the way you touching me, make me kiss you, baby. Ma, mi nampenda uyu, mpenzi wangu. Mi namtaka uyu, shemeji yenu. Mi nampenda uyu, uyu wapa uyu.
Sote pesa gacha kwa Ita kudanda kama roba Mpokone kama fuba Moyo ni kwangu shigisha gaza Wanipa penzi rarutuba Kitambi minashiba Mkungu njoni kupe banana
Ni kupe love maba Wanafiki wajue I love you Japo wanasema eti mimi sikufai Sukilala wanibebe juu kama tai Nikumbate mele zao wata wenye shai Mimi bila wewe baby gala kona tai
La 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 Baby utaniwa The way you touching me Mewi me Kissy baby mwa La 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 Baby utaniwa
Samani yangu ndiye huyu Anetembea na moyo wangu Ndiye huyu Ninavyo mpenda siwezi kuishi bila ye
La 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 Baby utaniwa The way you touching me Mewi me Kissy baby mwa La 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 Baby utaniwa
Ninampenda uyu, mpenzi wangu Ninamtaka uyu, shemeji yenu Ninampenda uyu, uyu wapa uyu Ninampenda uyu, mpenzi wangu Ninamtaka uyu, uyu wapa uyu
Zedwop.com